DatimSafi.com
Freedom Music.
Who's your genius chungui?
Who's your son? Who's your
son? Who's your son? Who's your son? Who's your son? Who's your son?
Who's
your son?
Who's
your son? Who's your son? Who's your son?
Who's your son?
Who's your
son?
Ansoko chaka tumba kukwela
Akote, matoto Victoria
Yaiti losi, omfuni, mixa
Sapoti,
sisange mpela Nishuri mingi u
Filo polo po kibao,
filo polo po kibao
Filo polo po kibao,
bari ya mgenja kaluda na vichwenji kibao
Ana vichwenji kibao
Filo polo po kibao,
bari ya mgenja kaluda na vichwenji kibao
Ana vichwenji kibao
Filo polo po kibao,
filo polo po kibao
Wari shaludi kibao
Filo polo po kibao, bari ya mgenja kaluda na vichwenji kibao Halifo kwenda kimtaoni mwanetu alikwenda Sia alikwenda kuzisaka Halifo kwenda yubeki mwanetu alikwenda Sia alikwenda kutafuta Halifo kwenda kantona mwanetu alikwenda Sia alikwenda kuzisaka Halifo kwenda sharifu mwanetu alikwenda Sia alikwenda kutafuta Halifo kwenda magolide mwanetu alikwenda Sia alikwenda kuzisaka Supo supo kibao bali ya mgenja kaluda na vichenje kibao
Na vichenje kibao
Supo supo kibao bali ya mgenja kaluda na vichenje Inyam kela
Mwona paka chibeji kari chanbas Kari chanbas Kari chanbas Mwona na magolide kari chanbas Kari chanbas Kari chanbas Mwona surumje uli kari chanbas Kari chanbas Kari chanbas Mwona paka maniga kari chanbas Kari chanbas Kari chanbas Mwona pasu wakishwa kari chanbas Kari chanbas Kari chanbas Mwona kantona Kama chizi bo Hey Ha
Chimalipo, hapa bali
Amekwenda far away, ila kesho atarudi na mane Dingi, amekwenda kutafuta, ila kesho atarudi na noti Cha msingi, nyumbani kupakumbuka Rest in peace walokufa, da Usizibe nyufa jenga kuta, karudi bali ya katokumbuka Bali ya mjaja karudi na vichenji kibao Ana vinoti kibao Filukulupu kibao Bari ya kuna mbika rudia na vichenji kibao Nidola dola kibao Yosu kasema nao Kuba babake
Bari ya kashanshan, bari ya kashanshan Mijinu na mikamba ya silver Karudi mtantan life so kama zamana Mungu babando kashampa visa
Alifu kunda mamelodi babduzi ya mikwinta Amekwenda kutafuta miela kibao
Iyo miela kibao
Iyo miela kibao Bari ya mjanja karude na michinchi kibao Filo polopo kibao
Mwana tukarudi baba na miela kibao
Alisi katoto Anafidusu kibao Hena baba side Ona menotu kibao Bari ya chasense
Si wanja kasema nao Ujanja sokuwai ujanja kupata Manzi baba fei Wizi papi doktor Chonchi Sio wechiremba Kiterebo phone Nanda brandi Meneja mikono
Salasina kire
Kisesa fontachi
Maneja taia Sadari wakati
rama Kama tembo
Nangu katei
Toto ashe
Osa njeje
Kironzo
Ika nchumi gozi
Usakaji
Wana wa uchinani
Amani robo
Luka lasa
Wasabi zake
Wizi sani
Matosko ni apoposa
Freedom Music
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DatimSafi.com